Combination sounds.
Masozi. Masa, masozi.
Masozi, oh, masozi. Masozi, yeah, masozi. Masozi, oh, masozi. Masozi, yeah, masozi. Kwanza twende kwa boma, yeah. Tupate baraka za wazee. Ndoa haraka ifungwe, na tuwe baba na mama, yeah. Tuwakomeshe wabambe, wasopenda tusonge. Majipu ya makwapa ni vimbe, nijitanue kumbwembwe. Na samba ucheze na mimi, subira nitakusubiri. We masozi, masozi yo, oh, ah. Sherehe itafana, ndugu pamoja na wazee. Hiyo siku mina isubiri.
Masozi. Masa, masozi. 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 Masa, masozi.
Masozi, oh, masozi. Masozi, masozi. Masozi, oh, masozi. Masozi, masozi. Acha mimi nomba, nikupeleke kwa mama. Japo mama likwenda, acha mjomba ni mama. Mina wako tupange, tulete posa kwa wazetu. Wanasala kwa Mola tumuombe, tupate baraka zake. Sherehe itafana, ndugu pamoja na wazee. Hiyo siku mina isubiri, isubiri. Subiri.
Masa, masozi. 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 Masa, masozi.
Thank you.